ukiwa na mie. Visenti viduchu uvitulize nyumbani. Amina kibubu chakwe. Kwa kitabasa, unanimaliza we. Nisipokona nako sanafu, nikikukose ya presha yangu juu juu. Penzi sijegeza barafu, ukaliyayusha. Penzi letura sana, wapambe wapate tabu sana. Usijivuje kupakacha, tukandane kama mama na kachanga. La penzi letura sana, wapambe wapate tabu sana, yeah. Usijevuja kwa pakacha tukandane. Tunaenda, tunaendana, tunaendana mina wewe. Tunaenda, tunaendana, tunaendana mina wewe. Tunaenda, tunaendana, tunaendana mina wewe. Na tunaenda, tunaendana, tunaendana mina wewe. Penzi letu la sana, wapambe wapate tabu sana. Usijevuje kupakacha, tukandane kama mama na kachanga. Na penzi letu la sana, wapambe wapate tabu sana, eh. Usijevuje kupakacha, tukandane. Tunaenda, tunaendana, tunaendana mina wewe. 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 Shorio, shorio, nekero. Shorio, sitwaenda pole baba.